뭔가 모르는 기스만
붙였네. Anyone and I is not a monster. This one is crazy, baby.
Juice, juice. 너 건지 왜 갔다는 오버냐라 이프로.
Yeah, I dish you out, I go pay, but choose the ground. It's TV, not so mad, getting attack of figures, I'm going to sign it. You can never ease, come on, football, go feast. My informant, you ain't in the game, narrow.
We never mind.
You talk the wrong time, nipo kwa ease safari. Since it's cool, we same on side, mambo nayo, ya kuka, we ma. Hustle, give a siku, ni party, smama. We gin an attack, and you shook, and you party, da ima. I rap a roll, stuff, and the watu, kusaidia, you pop, peace, my OBA, up, kujipu, ni MCs, ni wanky. So, koni, hakuna, mana, domana, give a data, mi gomo, hishi, Murana, pibriga ni nyingi, mapa ni kigo machaji na GTC for hustle, sebi kara hipo nasi mapiduzi so rahisi kwa mdomo bari force, every match is this, you wanna know I'm God of yours.
Navyo go hard, naweza kuchana, mastichi na bana, popote tafana. Overall, overall, no nation to rap, kwa now ni love, na mastichi kwa sigo deserve. Navyo go hard, no nation pendo, kwa machizo kweli, takiwa na scandal like Fanya bidi kama unataka kutop top, kuna kutoka viva juhudi kuweka so right now.
Struggle to life, sisi wote tunataka kuchukubia na dance. Mina ona ina issue ni ala na mishi mishi kama stitch when the bishi unonijua. Kitamba sivitisha e-copy, more than block 41 kikos, mzinga ala. Kuna message impia ni ile ya kusaka jara. I gotcha, saki tena copy, ribe ate na kupress. Nataka kugo adi, maisho yangu yawesa. Mama na daddy mpo juu, nakitana babu. You got me, Ramani, domana na praise too. My babies mikono juu, very trip on this. Rio tango, rio sore, okay. Rest in peace, fakatombe. Sigyo mikas na gabe dunia kwebi na oma. Japo soro akwibima wekina na reta juze dunia maikuta. Sipo ribu, sipo jari, po siku tambuka. Sacrifice nyingi sikisaya japo sop kime na ustrago. Na kumaja nomba ni wole wima. Unapo fight msera na kwamba jizu utaweza. Sikate tamate za my future, ono utaweza. Wengine tukiso harsh na piga step za chura cheki. Kikuta nao kwa hudu na feature sura. Ama keep it on struggle with stingy tagwago rock. Kuta cheke mwicho siku da Brad, Roda, Morocco.
Navyo go hard, naweza kuchana, mastichi na bana, popote tafana. Overall, overall, no nation to rap, kwa now ni love, na mastichi kwa sigo deserve. Navyo go hard, no nation pendo, kwa machizo kweli, takiwa na scandal like, fanya bidi kama unataka kutop top, kuna kutoka viva juhudi kuweka so right now.
Sana home na juwa maisha mta. So kinchukuria poa hutokuwa real against. Na for right now, but you know kila life of tomorrow. Sivi niko mshidi takama sipo kuwa so. Deliver mana sipitari kakuria shaitano. Wegini para mia wajui ni gonga wega. Jui chochote nafanya wapote na weza takama kisonya. Minazidi kukaza what the fuck you talk about. You just a mika siji na madope so kabisi. You just a damn beast. You giving no stand with the top and no banner. Whenever God giving music he made in my mind. Rest day together, homie Barry. Together, homie Barry. Champagne, baby, we gotta make it rock, homie. With beast stars and not cops, I know we back it rock. DJ, we back it rock, feel me.
Navyo go hard, naweza kuchana, mastichi na bana, popote tafana. Overall, overall, no nation to rap, for now ni love, na mastichi kwa sigo deserve. Navyo go hard. Fanya bidi kama unataka kutok tok, kuna kutoka viva juhudi kuweka so right now.
Nite Yosi, na Ibra Swag.
Baridi tu mwanangu. Hey mwanangu, thanks salute.
This one records crazy, baby.